plusieurs ethnies. Quand une seule ethnie monopolise le pouvoir pendant plusieurs décennies et impose sa suprématie, tôt ou tard, ce sera la guerre civile. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Le président élu ne peut être élu indéfiniment. Un jour ou l'autre, le peuple voudra un changement. Et alors, ce sera la guerre civile. Président élu une fois, élu deux fois, élu trois fois, élu quatre fois. Ça devient de la dictature. S'imposer démocratiquement, octroie de là que je m'y mette. Ma tribu n'est pas ta marionnette. Et c'est parti, oui parti pour la guerre civile.
Basuhuza tubifuriza amahoro y'Imana mwese abakurikira ibiganiro bitandukanye tubategurira kuri politiki y'u Rwanda no ku karere k'ibiyaga bugari bya Afurika. Ubushize twabagejejeho ikiganiro cyerekeranye n'impunzi z'Abanyarwanda bo muri Zambia. Umwari Yvette yatweretse ukuntu uburenganzira bw'impunzi buhutazwa. Tubateganyiriza yuko tuzabaha icyiciro cya kabiri tukabagezaho n'ubundi buhamya bw'izo mpunzi zo muri Zambia. Muri iki gice cya kabiri rero turagira ngo tubagezeho ubuhamya bw'umusore Jean de Dieu Habineza wahunze u Rwanda akiri umwana mutoya mu 1994, hanyuma anyura hirya no hino atunguka muri za Angola, za Congo Brazzaville, agenda agera muri Zambia. Aratwereka neza, adufashe gusesengura kuri iki kibazo amavu n'amavuko. Araza kugaruka ku kintu wenda abantu batigeze bavuga muri media zitigeze zivuga, no kuvuga ibinyamakuru bitigeze biduhishurira. Atwereke yuko ikibazo cya propaganda nacyo gifite uruhare runini mu byabaye kuri izi mpunzi zo muri Zambia. Hoteli Rwanda abantu bose bagiye bamenya ya Paul Rusesabagina yaba iri ku isonga ryo gukurura icyo kibazo. Ese iyo Hoteli Rwanda yakuriye ikibazo gute? Ese kuki ari Hoteli Rwanda yakoreshejwe kugira ngo Abanyazambia bibasire Abanyarwanda b'impunzi bari iwabo? Yakoreshejwe gute? Yahagejejwe gute? Kubera iki itahawe agaciro kayo, ubwo igakoreshwa nk'iturufu yo kwerekana yuko izo mpunzi ari abicanyi?
Un pays avec plusieurs ethnies, quand une seule ethnie monopolise le pouvoir pendant plusieurs décennies et impose sa suprématie, tôt ou tard, ce sera la guerre civile. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Le président élu ne peut être indéfiniment. Un jour ou l'autre, le peuple voudra un changement. Et alors, ce sera la guerre civile. Président élu une fois, élu deux.
Alpha Blondi ati uratwara ugatwara ukanyota ukongera ugatwara ugatwara ukiyongeza intwaro yawe amanyeritse hinduka intwaro ya gahunda ariko amaherezo abenegihugu iyo bamajije kuguhararukwa baravuga bati haguruka n'inzu y'imiganda batwi tuvira ahantu leta y'u rwanda yowe na fpr yagombye kwitekereza mu nshuro zirindwi Sesabagina yabaye igikoresho cya propaganda yo kwangisha abanyazambia impunzi z'abanyarwanda yakoreshejwe gute yakoreshejwe nande ibyo tugiye gusesengura ariko nyuma yuko uyu musore Jean de Dieu Habineza atubwira uko yabonye ikibazo kuva yahagera kugeza magingo aya Jean de Dieu ukigera aho ngaho muri Zambia wasanze ikibazo cyerekeranye n'amoko Hutu twatutsi giteye gite ugereranyije n'ukuntu wagisize mu Rwanda
ntabwo mu nkambi birindaga kuvanga uyu ni umuhutu cyangwa n'umututsi kuri bo wabonaga ko no kwirirwa umuntu avuga ngo donc yahisha ubwo cyangwa atabuhisha wabonaga ko nta kintu bimaze uko uri umututsi uragaragara aravuga ati uyu ni umututsi genda umuhutu rimwe na rimwe agenda kwivugwa rero akaravuga ngo genda umututsi ukabona ko abantu rwose nta kintu bibatwaye ukabona ko bafite ako kantu k'umwe ko basaga n'abantu baziranye basaga n'abantu bya bintu by'umwiryane bitakibamo aho muri ibiri nkihagera ko ayo moko yose yarahari umuntu ababaye abababona kuko abantu bababona bavuga ugasanga niyo mwicaranye ahubwira ati chati ibintu byabaye iwacu njyewe rwose ati ndi umututsi ariko ntabwo nabishimye ukumva ko ntabwo yisha kuba uwo ari we kero n'ikimenyetso cyerekana yuko uwo muntu aba yumva yisanzuye mu bantu ari kumwe nawe uyu muntu atisanzuye ntabwo avugwa rero ko arabishe
hanyuma se uko amateka y'igihugu cyacu yagiye agenda muzi ibyagiye biba ku mpunzi hirya no hino muri Afurika du Sud, bagakurikirana abanyapolitiki bo mu bwoko bw'abatutsi bakabica, nta kabazo byigeze bitera aho ngaho, wenda ngo abantu bishishanye mwakomeje kubana neza kivandimwe abahutu b'abatutsi n'abatwa, nubwo nabo wenda tudakunze kubavuga ariko bariho, mwabanye neza kugeza na n'ubu, mwatubwira yuko ubu mubanye neza, n'icyo kibazo turi ugiye kuganiraho yuko mu cyumba kimwe
gikore uko igihe cyagiye kirushaho guhinduka kutambuka, niko ibintu byagiye bihinduka mu nkambi. Ahari ndagira ngo se nusubire inyuma gato ndi mu nkambi, kuko ubu turi kuvugana ndi Rusaka.
Yego.
Ariko nkareka se nusubira mu nkambi gatoya, icyo gihe muri bibiri mpagira ibyo bintu byo by'umwiryane, kwishishanya, gutinya kuvuga uriwe, ntabwo byari biriho, buri wese yumvaga ko ari libre kuri mugenzi we. Ariko uko imyaka igenda ihinduka, aho bigereye muri 2003, 2003 ha community sana yahindutsemo, wagira ngo yari imaze kugeramo izindi information. Community uti yahindutse gute? Icyo gihe haje abantu ngo bazanye ngo ishusho ya Bikira Mariya, ishusho ngo ya Bikira Mariya izana amatiku menshi mu nkambi. Yashobora gomba kubiturutse za Kiyeho sinzi n'ahandi, nibwo agomba kuza yaje herekejwe n'abantu benshi baturutse mu Rwanda n'ibindi nk'ibyo. Ibyo bintu bihita bizana umwuka utari mwiza mu nkambi, ariko mbere y'uko iza amagambo y'uko izahaza amaze kuhagera mu nkambi, abantu batangira kwirwanya bati abo bantu bagiye kuza ni bande. Mu nkambi tutangira kujya tubonamo abantu tutari tuzi, rimwe na rimwe ugasanga abantu bari kugenda ukumva ngo yageze hano ngo yavuze ibi byerekeranye n'impunzi, ngo zizi mu nzu zirakora cyangwa ko zitatashye, ukumva undi yageze hano ngo hari umuntu ngo wari wababwiye ngo impunzi zigomba kuzirukanwa muri Zambia. Hazamo ibintu by'amagambo menshi, kandi koko muri uwo mwaka wa 2003 hazamo akantu kameze nk'akaduruvayo muri Zambia, impunzi nyinshi z'abanyarwanda zirahunga zerekera za Namibia, wenda mwarabyumvishije, izindi zijya muri Central Africa. Ako kantu gasa naho kabayemo ko kugira ngo abantu bashwane, abari bafite n'ubundi tu business, udushopu, utuduka, baraduta barirukanka, nk'uko ugasanga umuntu yafunze akaduka ke yagataye ko ntara yopaka ibintu ngo abijyane, bamubwiye bati turagucyura n'ibintu nk'ibyo. Kuva icyo gihe cy'iyo shusho y'uwo ngo Bikira Mariya yagombaga kuza, ntabwo hongeye kugaragaramo wa mutima w'ubwumvikane ijana kuri ijana. Umuntu atangiye kureba undi, cyane cyane biri ku moko, kumva aramwishisha, cyangwa impunzi yashiturutse mu Rwanda abari basanzwe bahari bayiriya bakumva barayishishe, kubera utwo tuntu twatangiye kugenda tuzamo nihuse. Kuko imyaka yagiye itambuka nko muri 2006, 2007 haje kubonekaho ikindi kintu, kubera ko yashari yamaze kuhagera, kominote y'abanyarwanda mu nkambi izamo ibintu byo bimeze nk'amarozi nk'ibiri kubaho kino gihe muri Rusaka, ukumva ngo umwana wa runaka ngo yabuze, bagashaka ahantu yaburiye bakahabura, kandi mu nkambi n'impunzi zabaga zihari wenda zivanze n'abanyangura n'abakongore, ariko umwana akazashakwa, umwana akabura burundu, akazaho bazabona barabaye nk'abasazi, akazaho bazabura burundu, akazaho bazabona abazaboneka bakaboneka imirambo yabo, ntabasobanukirwa ikintu cyabishe, uretse ko basanga n'imyenda se yari yatubaye yaratubaguwe, abantu bagatiza tube ndetse baramuteye ibyuma n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Icyo gihe umwuka mu nkambi wahise utangira guhinduka, hazamo n'ibintu bimeze nk'amarozi. Abahanga bati ibi bintu nta kindi ni babandi bajyaga bazatubwira ngo abantu baza ngo bagomba gutaha, abantu bagomba gucurwa ku ngufu n'ibindi nk'ibyo, ashobora kuba bari kubizana kugira ngo twebwe tuzamara. Icyo gihe njyewe nibwo navuye mu nkambi njya mu gace ka Rusaka, kuko nari gukurikirana ibibazo byerekeranye n'amashuri, ariko kominote Zambia kugeza uwo munsi nta bintu byinshi yari yinjiramo byerekeranye n'ikibazo cy'abanyarwanda kubumva nabi, n'uri twari dusanzwe tubana nta kibazo. Ariko nihuse muri 2011, 2010 kugera 2013 hazamo umwuka yuko abanyarwanda bagomba kwamburwa ubuhungiro. Icyo kintu cyaje hasize igihe kirekire, u Rwanda rwarinjiye Zambia, HCR ya Zambia izana abantu bo mu Rwanda kenshi kugira ngo baze gukangurira impunzi z'abanyarwanda uburyo zagombye gutaha iwabo kuba bari amahoro. Ibyo bintu uko byagendaga birushaho kubaho, umuntu wari usigaye aturuka mu Rwanda nk'impunzi yarazaga umuntu yamureba akamwishisha, ko hari asigaye abaho utuntu, ukabona mbega abantu batangiye kugenda biremamo ibice. Aho rero nari nihuse mvuga ni nko muri 2013, 2013 niho haje kuboneka akantu katari keza, kuko nibwo abanyarwanda benshi bambuwe ubuhungiro. HCR bashyiriraho umwanzuro ko nta mpunzi y'umunyarwanda ikitayeho muri Zambia. Icyo kintu cyagize isura nini, aba Zambia benshi bati mbese ibyo bintu ni ibiki, abakozi ba leta tuvuge nka migration bati none ko atari impunzi bagufata n'ubundi bona amaruswa n'ibindi nk'ibyo bizana umwuka w'umwiryane utangira kuzamo kukavuga ngo umuntu uturutse mu Rwanda se aje gukora icyo ashobora kuba niwe n'ubundi bari kuduhemukira nyine murabizi aho twaturutse amateka yacu turayazi
ni ukuvuga muri makeya icyo kibazo cy'urwikekwe kwishishanya ntago mbere cyariho mu banyarwanda bari aho ngaho muri Zambia b'impunzi hanyuma gitangira niba twabyumvise neza mu 2003 kuzamura kugeza magingo aya ngaya uko twabifata
cyagiye kizamuka niko twabifata ariko cyagiye kizamuka uko igihe gishira kigenda cyiyongera
gifata indi ntera hanyuma se uko ubona iyo ntera uko yagiye izamuka mu mibanire yanyu n'abenegihugu wabonaga imibanire ikomeza kuba uko yari isanzwe cyangwa wabonaga uko abanyarwanda bagenda bicamo ibice bamwe bavuga bati ni mwebwe mutugambanira abandi ni mwebwe mugomba gusubira mu Rwanda wabonaga nta bice bicamo ngo bajye wenda mu bene gihugu batume n'ukuntu babakiriye n'ukuntu babatekereza nabo bicamo ibice wabonaga wabonye byaragenze gute kugeza ubu ngubu abene gihugu bakomeje wa mutima mwiza bari bafite cyangwa nabo byabagize ingaruka ayo macakubiri hagati y'umuryango nyarwanda
abene gihugu mu hagati leka wenda nzamuke etape per etape no kuvuga ko muri 2013 niho na ndumva ariho naringeze
yego
abanyarwanda amacakubiri asa naho yagaragaye cyane kuko bamwe bari bamaze kwa mu buhungiro abandi basigana ubuhungiro cyane cyane baturutse mu Rwanda vuba hanyuma agenda hagaragaramo n'utundi tumaerema ukumva ibiganiro byagiye bibera ahantu bitandukanye hazamo abantu batazwi bakaza bagasanga abantu mu maduka yabo b'impunzi bakabarashiramo ntiyagiye n'ikintu na kimwe batwara wenda se cy'amafaranga cyangwa se cy'imodoka zabo niba ari umuntu ufite akamodoka basaba umuntu bamurashe cyangwa se bamutera ku ibyuma bamusize iruhande rw'imodoka ye nta kintu na kimwe bamutwaye ibyo bintu bigenda bibaho ni uko kubera amateka yacu tuzi twese nk'impunzi tugera kuvuga tuti ibi nta yindi iyi ni isura ya leta ya Kigali kuko niyo iri gushaka kudutesha umutwe no kutwangiza hano
tukiri aho ngaho ni ibintu bikomeye uko abantu bagendaga ugasanga bamuteye ibyuma cyangwa bamurasiye mu iduka agapfa gutyo leta yageragezaga kumva icyo kibazo nibura ngo igaragaze abantu bakoze ayo marorerwa hamenyekane niba harimo abanyarwanda cyangwa abanyamahanga
leta ya Zambia ntabwo yabashije kubisobanukirwa bwa mbere kuko ntabwo yabashaka kubona andi maboko ari inyuma bene ibintu nk'ibyo ngibyo kuko urumva biragoye kugira ngo abe ari igihugu kiri ahantu ikindi gihugu kize kiza guteramo abandi bantu ntabwo byoroshye kubisobanura ariko bitewe na kominote nyarwanda iri hano yagerageje kwegera leta ya Zambia kugira ngo isobanurire imva n'imvano y'ibyo bintu n'igituma twemeza yuko ari leta ya Kigali ikomeje kudukurikirana no kugenda irasaba no buryo nuko rero leta aho igiye itangira kubisobanukirwa isaba ndetse zimwe muri za media nka The Post icyo n'ikinyamakuru n'ibindi kugira ngo amakuru nk'ayo ngasohoke banabyamaganire kure kandi securite ubwo nuvuga polisi itangire kugenda ineka cyane ishake ko hari abantu runaka bafatirwa muri ibyo bintu aho ntekereza yuko babonye yuko komintu za leta ya hano isa naho ibisobanukiwe igatangira kongera sekirite ibyo bintu bisa naho byahagaze ni naho mu hagati aho ngaho mwatangiye wenda kujya mwumva mukumva ngo hari abantu runaka bafashwe bafatanywe ibimenyetso bigaragara simusiga yuko bakora na leta y'i Kigali ukajya kumva babadeporose aho ibyo bintu byo kubadeporota bitangiriye nibwo kugenda barasha abantu mu mashopu byahisaga naho bihagaze
urumva yuko muri rusange Zambia haba abaturage haba na leta bari bafite umutima wa kimuntu umutima w'urugwiro kwakira ko kubaganya ufite ibibazo w'impunzi none rero tugarukiye kuri icyo kibazo uko mukibona murabona amavu n'amavuko imvo n'imvano yacyo ese ni nayo macakubiri y'abanyarwanda yuko hari abantu bakorera guverinoma ya FPR I Kigali baza guteza umwuka mubi akaba byarageze kuri iyi ntera cyangwa haba hari ibindi uko mu byumva hirya no hino cyangwa mu bisesengura
uko njye nkurikije uko mbibona nibyo koko ibintu byabaye ejo bundi leta y'I Kigali bifitemo uruhare kandi runini ariko hari imbere yuko wenda twajya kuri ibi ngibi reka nsubire inyuma mo gato uburyo basa naho leta y'I Kigali yabanje gusenyura kominote nyarwanda y'ubwayo hanyuma ikaza kwigarura ndetse na bamwe ikaba itarakira icyo nakwita nk'igisebe yari yamaze gushyirwamo aho batangiye kwica abantu bakabona birahagaze noneho hatangiye kujya haza amaherema amwe yego agafatwa agacyurwa andi yabona yavumbuye agacika ntitumenye ahantu yahungiye ariko andi turabana akatubeshya ukumva yuko ari umuntu nawe wahunze wababaye nyine ukagerageza kugira ngo umwegere muganire umugire inama uburyo yakora yakwibeshaho ariko ntumenye ko abo bantu ari bo bagenda batanga informasiyo zitari zo rimwe na rimwe babeshyera izo mpunzi barabanje binjiye mu rubyiruko rwa Zambia binjiye mu bantu bakuze ba Zambia ngo ndavuga impunzi z'abanyarwanda muri Zambia badushyiramo akantu ko kwishushanya ku buryo ubona umuntu mwasangiraga wari inshuti magara mwaganiraga undi akaza akubwira ngo uriya muntu mwitondere akorera leta ya Kigali agahindukira akagenda akabwira wa undi nawe ari we wari inshuti yawe nawe akamubwira uriya muntu mugenzi wawe mwitondere akorera leta ya Kigali ni ukuvuga mwembi abahinduye rya zina ngo muri inyenzi wamureba ukakwisha nawe yakorewe akakwisha ni ukuvuga baducaho amacakubiri kugira ngo kwa kuri twabashaga kwihuza nibura tukabwira leta hano duti ibintu biri kuba turabona yuko ari leta y'iwacu iri kubikora dutangira gucikamo ibice kugira ngo tubikore tunabivuge biratugora kuko ugatinya ukavuga uti ndavugana n'uyu muntu ngo tujya kubwira leta ibi n'ibi ndamubwira n'iki ko leta ajya kundega kuri leta y'iwabo ugasanga baranyishe imbere haba ako kantu ko kwishushanya buri wese ugasanga arimo aratunga mugenzi w'urutoki ngo ni inyenzi kugeza igihe urubyiruko mu minsi ishize umwaka 2015 ari bwabashije kubyitegereza isanga yuko ari ikintu n'ubundi kiri kuzanwa n'umwanzi kugira ngo ahubwo tumarane twe kumvikana muri make basha kubona ko ari bya bintu bita mu cyongereza ngo divide and rule ucamo abantu bice kugira ngo ubone uburyo ubayobora noneho nibwo yabashije kongera kwigarura kominote itangira kongera kwiyubaka urubyiruko rutangira kurwanya ibyo bintu niba umuntu yise mugenzi we ngo iki ni ikintu cyangwa se uyu ni umurozi igakurikirana umuntu wabivuze agatanga ibihamya niba ntabyo ayo mazimwe agatangira kugenda arwanywa gutyo ntekereza ko nanone mu minsi ishize icyo kintu kimaze kubaho nibwo habayeho ikindi kuko nababwiye ko 2013 impunzi yari amaze kuzaka ubuhungiro leta ya hano ifata umwanzuro ko abadashaka gutaha iwabo igomba kubaha ubwenegihugu muri Zambia leta y'iwacu yari yo Kigali leta Kagame iterekaga niba mugomba kuba ubwenegihugu ni uko bagomba gufata amapasiporo y'iwabo ntabwo nzi namwe
uko twarabyumvise icyo kibazo twaracyumvise twaragikurikiranye uretse ko aho ari umwihariko twe ahandi mu bindi bihugu ntago basaba yuko umwe kugira ngo uhabwe pasiporo ugomba kujya gufata pasiporo y'igihugu cyawe
naho rero hano rero kugira ngo igihugu cyari cyamaze kwemera ko kigomba gutuza impunzi zidashaka kujya iwabo leta y'iwacu isaba yuko kugira ngo zituzwe igomba kuza freely ikabaha amapasiporo
noneho ni ukuvuga rero icyo kibazo cy'amacakubiri cyatijijwe umurindi na guverinoma ya FPR yacengeye leta ya Zambia bayivana kuri wa mwanzuro yari yafashe mwiza wo guha abo bantu ubwenegihugu kugira ngo abashatse kwaguma bahagume mu mahoro mu mutekano hanyuma barabaryanisha
cyane ariko tutari twagera aho ngaho kuri situasiyo y'ubu ngubu kuko ndagira ngo abareho nihutira bariyo njyaho
yego
nandi gushaka kugira ngo mbereke icyo nakwita nk'ibihamya byerekana yuko ibintu biri ko ubu ngubu leta ya Kagame ariyo ibirimo ni uko aho ibyo by'amapasiporo biziye impunzi zikabyanga n'ubundi leta yakomeje ivuga ko izafata umwanzuro kandi nta muntu igomba gucyura ku ngufu bivuze ngo n'ubundi yari ifite gahunda ko bizarangira badashatse kuzifata kandi bakaba badashatse kujya iwabo igomba kuba ubwira igihugu ikibazo ikakirangiza niho rero leta y'I Kigali y'ubwayo bamwe mu bantu banabivuga harimo nk'abavuga bati kuko biri kose nanjye nari mbirimo ariko nabivuyemo rwose harimo nk'amazina nk'abiri se atatu umuntu ashatse neza yazaba hano kuko ngubu ntabwo nanabiteguye ko amazina wenda
byaho hari abantu bajya babaha ubuhamya aho ngaho bakavuga bati nari nara narinjiwe na leta ya Kigali nsaba kujya gusaba leta ya Zambia kugira ngo bime abanyarwanda ibyangombwa hari abantu bajya babaha ubuhamya
atanga ubuhamya ntavuge ko yari yatumwe kujya muri leta ya Zambia aho yatanga ubuhamya avuga izindi misiyo yari yahawe nk'izi ngizi zo kuza kujyanisha abantu n'ibindi nk'ibyo ngibyo misiyo yanjye ari iyo kuza kujyanisha se wenda misiyo yanjye ari iyo kuza kwica umuntu runaka ariko ibintu mbivuyemo barahari wenda muramutse mubikeneye neza mwazare uburyo twongera tukaganira wenda namaze kubishyira kuri gahunda
ibyo icyo kibazo tuzakigaruka kuko nacyo ni ingenzi kugira ngo abantu bamenye ukuntu bamwe bajya bashukishwa haba udufaranga se cyangwa imyanya bakagambanira abandi bagenzi babo icyo tuzakigaruka reka twigarukire kuri icyo kibazo nyamukuru ukuntu ibasirwa ry'abanyarwanda baba muri Zambia imvo n'imvano aho kigeze tubwire muri makeya ukubona intandaro ni iyo ngiyo ya leta y'ikigali ishaka kugira ngo icyure abanyarwanda ku ruhembe rw'imbunda cyangwa ku gahato hano
mu by'ukuri intandaro
yego
ntabwo Zambia ndabumva
hano
ndabumva
komeza komeza ndakumva komeza komeza
imyaka ari kwitekerereza ahubwo bitewe hano
ndakumva komeza
Kigali yabonaga abanyarwanda bikunze cyane n'ubundi bizarenga bagatuzwa kubera ko batari Zambia kumva ibyo ibabwira niyo mpamvu bahisemo kwangisha abaturage impunzi z'abanyarwanda kugira ngo impunzi iramutse zibanze ndumva leta itari kubatuza n'ubundi gitumye mvuga ibingibi niki kuri ruriya wa mbere aho ibintu byatangiriye hari izingarume na gace bita zingarume ndi ubwanjye niho narindi polisi barazindutse baragenda ko ngo bari bamaze iminsi bafashe abantu baba mu gipangu cy'aho umuntu yashopi yari iri bafashemo abantu bakekaga yuko bashobora kuba bakoresha imiti mbega ibingibi bya kinyafurika byo kugira ngo bashake imitungo n'ibindi noneho mu gitondo bazinduka abapolisi bazinduka bajya kureba niba hari ikimenyetso babona mu ngo z'abantu bari bafashe abaturage babonye abapolisi hafi aho ntabwo tuzi uburyo umuntu wakomye imbarutso uwo ari we gusa ahubwo abaturage bagiye bahita barwanira n'abapolisi aho ngaho hanyuma batangira kuvuga bati ni abanyarwanda nibo baturogera hano nibo batwikira abantu nta bandi ni impunzi z'abanyarwanda impunzi z'abanyarwanda ubwo shop y'uwo munyarwanda iyo mbega iryo duka ry'uwo munyarwanda bararyinjiyemo bararimenaguye bamwe bakuraho amabati abandi baca inzugi abandi binjiramo bakuraho amafigo baramenaguye abandi barikorera bagabana nyine gusahura ikintu cyantangaje aho ni uburyo bavuye aho ngaho bagahita bajya ku yandi mashopu nk'atatu icyarimwe kandi bakagenda basanga iri duka ari ry'umuzambiya bakaritambukaho iri duka ni ry'umukongomani bakaritambukaho iri duka ni ry'umurundi bakaritambukaho baturukanye ku iduka ry'umunyarwanda ngo uriya n'umunyarwanda ngo na wa wundi utiya n'umunyarwanda bagenda babirukankaho gutyo bagenda bamenagurira ibintu uwo basanzemo bakubita uwo batereye hejuru nuko ikintu cyo gusahura ni ukuvuga kugira ngo abazambiya ubwo batekereze ngo ni abanyarwanda batangiye no gutunguza gihura iriya duka ry'umunyarwanda bariyo birukankamo gusa ku munsi wa mbere mbere y'uko bwira n'icyo kintu bari gukora gusa nta kindi ni ukuvuga ko hari informasiyo bari bahawe babwirwa ko bagomba gukurikira abanyarwanda niba umuntu nta bimenyetso zifite ari ukurikije ibyabaye ko njye nari mibereye nta kindi kintu rwose wahamya cyari cyaba bigaragara ko hari umuntu hari abantu se wenda babanyuzemo bagenda bababwira bati abanyarwanda nibo bantu babamariye abantu nibo bantu babiciye abantu namwe bari bumukurikira abaturage rero ko bameze nk'abibereye mu gihe nabo nk'igihe kitari cyiza cy'inzara n'ibindi nk'ibyo mazina n'abo baturage begereje amatora uburyo baba bameze nyine baba bari hareti maze nabo sinakubeshya birukankira mu mashopu birukankira amaduka y'abanyarwanda gutyo ariko uko bwari kugenda bwira nibwo byatangiye guhindura isura noneho kimwe cyo kuvuga ngo abanyarwanda gusa kirarangira bitewe n'uko polisi ubwayo ku amakuru ya mbere y'ibyo yari imaze kuba yahise itangaza ivuga yuko ari ibintu by'abanyamahanga bari kwangiza ntabwo yavuze abanyarwanda kubera icyo kintu cyageze noneho muri ba bantu bari kugenda basenyagura hirya no hino nabo batangira noneho bagenda ku munyamahanga uwo ari we wese
none
umunyamahanga ari we wese cyane cyane abatuye mu makaritsiye kuko bazi ko abanyarwanda batuye mu makaritsiye nta muntu wo mu mujyi hagati bagiyemo kereka ahubwo abatuye mu makaritsiye
ni ukuvuga yuko icyo kibazo cyibasiye abanyarwanda bonyine gusa cyangwa cyafashe no ku bandi banyamahanga basahuye
nibo cyatangiriyeho abanyarwanda nibo cyatangiriyeho abari nabo bakomeza kugenda bavugwamo n'abaturage gusa ku makuru kuba ku mamedia bakavuga bati n'abanyamahanga ariko mu by'ukuri n'abanyarwanda nibo bagiye batakwa ahari n'urebye na dushyize nko kwijanisha nka 95% bari abanyarwanda abanyamahanga bajemo wenda nabo twakwita abanyamurenge abanyamurenge rero nabo bari bamwe usanga ari abanyarwanda nyine bise abanyamurenge kugira ngo barebe ko barokoka abandi akaba ari abanyamurenge kuko pire ariko nta mashopu agera nko kuri 5 y'abandi bantu uretse abanyarwanda yangirikiye muri izi mvururu
none se Jean de Dieu kuri icyo kibazo turetse wenda tuvuge abantu bari barashoboye kugira icyo kintu cy'ubucuruzi cy'amashopu na abanyarwanda nabo bashoboye kugira ubushobozi bwo gukora bwo kugira ngo bagere kuri iyo nivo kuri icyo kigero nk'abantu bibereye mu giturage abantu bibereye babapanga hirya no hino bo ntago bari vize ntago wabonaga muri iyo myigaragambyo muri uko kubangamira abanyarwanda batabirukankaho bashaka gufite umutungo gusa
by'ukuri ntago ari umutungo gusa kuko bwa mbere byatangiye ari nk'umutungo gusa kuko bitwazaga ngo abantu bafite ngo amaduka yabo kandi bakoresha imiti muri mpamvu bica abazambiya kugira ngo babone imiti yo gukoresha amaduka yabo bakavuga bati ni abanyarwanda ariko by'ukuri barabeshyeraga kuko na n'uyu munsi raporo ihari muri polisi ni uko abantu 11 bafashwe nta munyarwanda urimo ahubwo 9 ni abanyagihugu n'abazambiya 2 ni abakongomani bivuze ngo ni igihuha nyine cya abantu bari bakoze tutazi neza bari bari kubigaragara ko ari leta ya kigali bakigeza mu baturage bakareba umwuka mubi kugira ngo bangize ya viziyo ya leta yo kuzatuza abo bantu ikibazo rero mwarimu mbajije muti mbese abituriye mu giturage hirya no hino nkanjye hari uturimo tumwe na tumwe nkorera hanze y'umujyi nicaye muri bisi njyayo ndagira ngo nkubwire ko umuntu yari yampamagaye mu kinyarwanda nanga kumuvugisha mu kinyarwanda ndamubwira ndi buze kumuvugisha mubwira mu cyongereza kubera ko umwuka wari uri mu mabisi umwuka wari uri ahantu hose wari umwuka mubi bati abanyarwanda ntawavuga ngo umunyamahanga ahubwo uravuga ngo abanyarwanda niwabo bishe abantu muri 94 nicyo kintu nashaka kugarukaho kuko ntabwo tuzi neza abantu bafashe amaside by'amaside ngo ya hotel Rwanda sometime in April banyagiza mu baturage ba Zambia barayareba ubwo impunzwe nta kintu tuzi hanyuma mu mabisi ntabwo naje kubikurira kuko ntabwo wese avuga ngo ntabwo ubwira ngo ya filime ngo hotel Rwanda gusize umuntu wayinzaniye ngo nasanze ngo yayihaye abana ukumva ko ni ikintu cyari cyabaye nk'aho cyari cyakozwe noneho baravuga bati abanyarwanda n'ubundi wabo 94 bishe abantu ati ntabwo bagera bwo kwica abantu n'impamvu natwe batwikira abantu ati basubire iwabo ariko turabatwikira turabamenagura tugiye muri bisi nta kintu nigeze mvuga nagiye nashetse ndi no kugaruka bimera gutyo nza nashetse nta kinyarwanda ndi kuvuga nagerageza kuvuga indimi zina nyine icyongereza se ngerageza kubasobanura ariko bishobora kuba kubeshya ukumva ntabwo bakumva bayo nk'umwe muri bisi y'abantu 70 n'abandi ni ukuvuga mu by'ukuri abantu bo mu giturage ntabwo kino kintu cyahise kibageraho direct ndasaba abihingira aborozi se ntabwo byabagezeho direct ako kanya ariko iyo tutakiza guhagarikwa mu maguru mashya nta n'umwe cyari gusiga muri Zambia
none kuri icyo kibazo uratubwira uti muri rusange hari umwuka mubi ku buryo bari bafashe isura yuko umunyarwanda hava akagera ari umwicanyi akaba aribo bagiye gutsemba n'abazambiya ese uko wabanye nabo wabonye watubwiye yuko babakiriye neza aho wigaga muri kaminuza mwabanye neza uratekereza yuko umwuka mubi wabacengeye umuntu yakwizera yuko byarangiriye aho ngaho cyangwa umwuka mubi babo bacengejemo ntago uyu wabonye ugiye muri ayo mabisi hirya mu giturage wumva nibura byarafashe impumeko nziza muracyafite ubwoba yuko batakireba abacuruzi gusa ahubwo ari abanyarwanda muri rusange
kuri nubwo biri kuba nyine nkaho bazambiye mu mwabanagara guhamaga kuri ati shaho umeze neza aho ntabwo ntabwo byakugeza kumva ko hari wagifite umutima muzima abo rero ndetse n'abandi aho leta ya hano imaze gusobanurirwa uko ikibazo kiri kugaragara kuko leta nayo yaribazaga uburyo abantu bahise bajya kuvangwa n'amashopsi y'abanyarwanda ngo ni amaduka y'abanyarwanda n'abanyarwanda abo basanze mu ngo bakubita abo basanze mu ngo babasenyera abo basanze mu maduka bayasenya bati ntabwo byumvikana aho rero leta itangiye kugenda yegera ibibazo ati kuki ari mwebwe barimo basenyera bari kugira gutya no kubera iki buri wese agasobanura uko abyumva nyine ubitewe n'uko ari kubibona leta yo ubwayo bigaragara ko yacengeye itangira kwibaza ishaka n'umwanzuro w'icyo kibazo uko biri kose gishyiraho umwanzuro wa directe ariko umwanzuro wihuse wo kubwira abaturage yuko bagomba kureka ibyo bari gukora ko impunzi z'abanyarwanda ziri kubeshyerwa kandi ko polisi icyo kibazo iri kugikurikirana kandi ko n'abafashwe nta munyarwanda wari kubafatirwemo cyane cyane ivuga ko nta n'umunyamahanga uretse abasanzwe bafatirwa mu byaha n'ubundi bari bafatirwa mu kintu nk'icyo perezida wa hano ubwe arahaguruka atanga iryo jambo none urambaje uti mbese iryo jambo hari ikintu ryaba ryarakoze urabona urwango rwari rwamaze gukorwa mu baturage namwe ruracyariho ndagira ngo usobanurire ko abazambiye kuko nakubwiye ni abantu bumva ibintu bubi ubasobanuriye bakabyumva ubasobanuriye ukabibashyiramo barabyumva leta bimaze kuvuga bigaragara yuko baracureye umwuka wabo urahinduka ahubwo bw'ibibazo leta yibaze ibintu byatewe n'iki nabo ugasanga barimo baribaza ngo mbese kuko byatewe n'iki abaturage nabo bagerageza kugenda nyine ndavuga abaturage ba komunite nyarwanda bakomeza kugenda bagerageza gusobanura uko babyumva kwerekana yuko atari bo kandi kuko ntabwo ari bo bagiye bakora ayo marorerwa gusaba ko ibintu biri kwihuta guhinduka bitekerewe n'ikindi wambajije karuti se ambese amatorero amadini ibintu byarabyumva gute amadini nayo agenda ajya mu baturage mu nsengero yamagana ibyo bintu biri kuba ibyamaganira kure ibwira abaturage ati abantu bamaranye imyaka igera kuri 20 ibintu bitarabayeho mbese ku kibije k'uyu munsi tubonera abaturage ko ubwo bashobora kuba ari abandi bantu bashaka kubakoresha kugira ngo biteshe amahoro n'umutekano bafite mu gihugu cyabo abaturage ba Zambia ndagira ngo mbabwire yuko ibyo bintu babyumvishe vuba uyu munsi turi kuvugana muri byari byari biri kuba mu mabisi ngo abanyarwanda abanyamahanga ku by'ukuri byarahindutse aho usanga ubwabo n'uzamuye icyo kintu akakivuga abaturage ubwabo bashaka kumwikubitira bati mwe dushyize mu ngorane ejo bundi nimajya mudusubize mu ngorane na none
reka twizere yuko aje n'ukuntu ikibazo gihagaze kugeza aho mukeka yuko ari guverinoma ya FPR yenfiritra iza ikajya gukoresha abanyagihugu kugira ngo ikiri ikibazo cy'impunzi mubona ikibazo uko mubaye aho ngaho ubona muri impunzi nyinshi cyane muri abantu ubona yuko koko guverinoma y'i Kigali yaba ifite ubwoba yuko mwazisuganya mugateza ikibazo cy'imidugararo mukavuga ati wenda turashaka gusubira mu gihugu cyacu tugifiteho uburenganzira akaba ariyo mpamvu wenda guverinoma ya FPR irimo kugenda ikora ibyo bikorwa bya rwihishwa muri abantu benshi mugereranyije muri nk'impunzi zigera nko kuri bangahe ku buryo leta y'i Kigali yabifite izo mpungenge
icyo kibazo mumbajije mu by'ukuri icyo kibazo ndumva ari ikibazo politiki kingoye kugisubiza ariko ndagira ngo wenda ntitwaremo gutya impunzi kuri Zambia impunzi zanditswe ariko zishobora kugera nko ku 2600 ariko ukoresheje ijanisha impunzi z'abanyarwanda zose ziri muri Zambia zirenze uwo mubare kandi ntabwo ndibuze bavuga umubare wo ushobora kungana
oya nta kibazo twabyumvise ko ari benshi ku abantu 600 ni benshi abantu bashobora kubatinya bakavuga bati bariya abantu nitudakemura icyo kibazo gishobora kuzatugiraho ingaruka ejo cyangwa ejo bundi
hanyuma ikindi ni uko muri Zambia ni kimwe mu bihugu byinshi muri Afurika byahaye uburenganzira impunzi z'abanyarwanda cyane cyane ndetse n'izindi mpunzi kwiga zikiyumvira mu buzima busanzwe zikabana n'abandi mu mahoro nta kibazo bityo ugasanga ko zigenda zitera imbere zikabasha kwitunga zikabasha kugira ndetse n'ibyo zishobora kwibikira kuba rero mumbajije muti mbese bishobora gutera ubwoba leta icyo ntabwo nyizi ntabwo natekerereza leta ya Kagame gusa icyo nyizi wa leta ya Kagame ni uko urenze n'impunzi yabarahunze kiriya gihe cyangwa ntiyahunze nyuma umuntu wese wavuye muri kiriya gihugu akaba atumvikana n'iriya leta ukivuyemo wese ahunze bamubara ko batumvikana abandi bamubara ko ashobora kuba arenemye kuri bo ibyo rero birumvikana ko bagomba kuba kudukurikirana aho turi hose ibyo ni ibintu mwatakwirwa
tsindaho byumvikane yuko niba leta ya Zambia rwose yaratanze navuga ko kwidagadura kuba abantu ushoboye kuba yajya mu mashuri akaba yakomeza amashuri bakamufasha ugiye mu buzima busanzwe nk'ubwo bucuruzi uko bwari bumaje gutera imbere ikabaha lisansi ikabaha icyemezo cyo gukora imirimo bifuza gukora nabyo bishobora gutera abantu amashyari cyane cyane nk'ubutegetsi ba buri mu marembera nk'ubwa FPR iri ku butegetsi i Kigali ikavuga ati bari abantu wenda kuba leta ibafasha kuri buriya buryo biratubangamiye reka tufate wenda yuko ari ubwo buryo wenda bashobora kuba bari inyuma y'ibyo bikorwa bibi bikorerwa abanyarwanda ese muri rusange nk'ubu ngubu duhereye rwose mu 2000 ikibazo cyakaje umurego nta bahutu yego abahutu barahunga ariko ntago bakiri benshi abibasiwe cyane n'abatutsi cyane cyane abatavuga rumwe na FPR aho ngaho bakunze kuhagera mukababona bagasanga umuryango nyarwanda bakawinjiramo kugira ngo twumve icyo kibazo wenda uko kimeze
mu gihe cyashize mbere yuko hatangira kuzamo urwikekwe rwinshi barazaga ugasanga umuntu wese uhunze arafatwa nk'umuntu usanzwe ariko nyuma yaho ibintu byo gukekana bitangiye kuzamo bitewe na activite zari zitangiye kubamo mbi nabwiye ko batangiye kujya bica abantu bakabarasa bakabatera buri byuma kandi nta gihe ikintu babamburaho na mutwe ngo ni ibisambo nyuma ugasanga hari andi makuru yagiye asohoka ukibaza amakuru kuva nk'umuntu yazanye igihango muri Zambia impunzi zaho zakoze ibi n'ibi se zasebeje leta zagize gute ugasanga ibyo bintu ntabwo ari ibintu bifite umucyo nyuma nabwiye yuko baje kugira igihe batangira kujyanisha impunzi zifitana abanzi z'ubwazo noneho kwizerana gusa naho kurangira aho rero ibyo bintu byagiye biberaho nibwo n'abantu bagiye bahunga uretse no kuvuga ngo ni umututsi kw'impunzi kenshi ntabwo mbona ko ziri kugendera kuri ideoloji ngo ni umututsi ahubwo uretse no kuba umuntu ngo ni umututsi cyangwa se ni umuhutu aho ugasanga umurundi kugira ngo bizerane bahuze ubumwe n'urugwiro biragoye umuntu cyane cyane uhunze vuba ugasanga abantu basigaye bamugiraho amakenga bakabanza kumwitondera kumusobanuza ibye no kumusobanuza mu by'ukuri ugasanga mbega abantu basa nk'aho babanje kumwishisha kugira ngo basobanukirwe uwo ari we kuko ntabwo tuzi neza niba bamwe babahunze koko cyangwa se niba boherejwe mu kazi kabo nk'uko bigenda bigaragara kuko hari abaza bamara igihe bamara nk'umwaka umwe ugasanga yafatanywe ibintu runaka yafatanywe se amapasiporo yafatanywe se ibiganiro runaka akorana na leta ye ugasanga harimo bamwe mujya mwumva ngo baba bacyuwe ni uko ubutasi bwa hano buba bwagiye bubafata bukabafatana bene ibyo bintu kandi bitari byiza rero bityo kwizera umuntu uhunze gutyo direkite
biragoye turabyumva n'ahandi mu bindi bihugu biragoye ariko wenda aho ngaho bifite umwihariko kubera nkubaje icyo kibazo kubera yuko byavuzwe cyane kandi byaragaragajwe mu buhamya yuko abantu bishe Kayumbanya bagiye kurasa Kayumba Nyamwasa abantu bishe Karegeya bakiri irisi n'abandi bose aho ngaho habaye icyambu bagiye banyura kugira ngo bagere muri Afurika dishide muri Afurika y'Epfo nkakeka yuko wenda akaba ariyo wenda mpamvu uwo mwuka mubi y'urwo rwikekwe rwatangiye kera bukaba rugeze kuri iyo ntera nagira ngo numve ukuntu mubitekerezaho nk'abanyarwanda muri aho ngaho muhamaze igihe ese mukurikije uko mwagiye mubana hagati yanyu nubwo habaga hari urwikekwe byari kuki bitari byarageze kuri iyo ntera musanga kuba bakiriri isi n'abandi bose bagiye bafatwanwa ayo ubwo buhamya nyine y'ukuntu bakorana n'i Kigali ukuntu bategura ubwicanyi hirya no hino ku batutsi abatutsi bavuye muri guverinoma ya FPR mukeka yuko wenda byabifite intandaro yo kuzamura icyo kibazo cyo guhohotera abanyarwanda aho ngaho muri Zambia
kuko ikigaragara nuko abantu baza guhohotera impunzi nabo baza bigise impunzi cyane ndetse akaba ari na kimwe nasaba n'abagenzi banjye b'impunzi ko tugomba gukomeza kwitonda ku bantu tugenda twakira bamwe twakira ugasanga tutabakire tuvuga ngo ni impunzi nta busobanuro nta bihamya nyabyo dufite kuko niho umwanzi atwinjirira hanyuma akanda akanatwica.
None rero kadumuntu turimo gusoza ikiganiro cyacu utanze ubuhamya ukuntu leta ya Zambia ari leta yabakiriye neza nubwo ubu ngubu bigeze mu gihe yuko yabaye infiltre abantu bayikoresha kugira ngo barebe ukuntu bibasira impunzi z'abanyarwanda nkawe wahunze ukiri mutoya nyura muri ibyo bihe byose urinda unyura muri Angola urinda ugera aho ngaho wize amashuri yawe umbwiye yuko hari utuzi tumwe na tumwe ugenda ukora hirya mu giturage nk'ubu ngubu kubona u Rwanda rwifuriza iki wiyumvamo nk'umunyazambiya wiyumvamo nk'umunyamahanga ufite icyizere cy'uko wenda uzasubira mu Rwanda wiyumva ute wiyumva uri umunyarwanda urumva wabwira iki nk'abandi bakumva bahuye n'ingorane nkawe cyangwa se zirenzi zawe cyangwa n'ubu barimo guhura nazo bakiri mu gihugu.
Murakoze cyane. Ahari numva muri kumbaza nk'ubutumwa nageza ku bantu bari kuduteza amatwi bwa nyuma sibyo
wabyumvise rwose b'ingero zose
ariko ndagira ngo mbere yuko ntange ubwo butumwa wenda mbere ku bwa mbere numva ko ari ibanze kuri njyewe nuko tuvuze ku kibazo impunzi z'abanyarwanda cyane cyane impunzi z'abanyarwanda kuko ni abanyamahanga benshi ariko impunzi z'abanyarwanda zigura nacyo muri Zambia ariko ntabwo tukibuzeho uko kimeze ubungubu uko kimeze ubungubu nuko impunzi z'abanyarwanda zitakiri impunzi kuko bamaze kuzambura ubuhungiro ejo bundi hamaze kuba izi mvururu izahungiye kuri HCR. HCR mu magambo yeruye yavuze ko nta kintu na kimwe ishobora gufasha abo bantu kuko ntabwo bakiri impunzi kandi iyo irebana n'impunzi ahubwo ko bagomba kwitabaza wenda se leta ya Zambia kandi leta ya Zambia nabwo nubwo ibafasha ntabwo ari impunzi nta nubwo ari abanyarwanda nta nubwo ari abazambiya urumva ni stateless muri make muri mu cyongereza. Ikintu nshatse kuvuga nuko umunyarwanda aho yaba ari hose yagombye kwibuka abantu bari muri konotasiyo nk'iyo ngiyo kuba ari stateless wenda Imana ikareba uburyo yagombye kubaha ikintu baba bitwa ubungubu mbere yuko basubira kwitwa abanyarwanda nya wenda hari Zambia izabyumva ibahe uburenganzira ni ukuvuga HCR muri izi mvururu yafashe izindi mpunzi iziha amatransport kuzisubiza mu nkambi izemerera ko izo zigiye kongera ikazifasha kugira ngo zongere zisuganye ariko abanyarwanda abo ngabo bambuye ubuhungiro babwira bati nubwo ntabwo tubazi no gushaka uburyo nyine mubaho nta kundi murumva ko ni ikintu kigoye kandi kibabaje kandi nyamara benshi muri abo banyarwanda nibo bari bagiye ibintu byabo byari byangiritse nibo bari bafite akababaro bagombye kwihutirwa gutabarwa. None nsubiye rero ku kibazo mwari mumbajije ahubwo muti none se uyumvamo uri umunyarwanda umuzambiya uri iki nta kintu na kimwe kera kirabura gishobora kunkuraho kavukire ibisekuruza byanjye ababyeyi banjye n'amaraso ndimo na munyarwanda ni ukuvuga ari bagenzi banjye nk'urubyiruko aho rwaba ruri ku isi hose wenda tunganye imyaka abandi utase cyangwa abanduta nasaba yuko buri wese agomba kwibuka ko nothing can make anyone forget their homeland. Ahari wenda bari nko muri za Congo Brazzaville wenda bo bumvira ingara ata ilokomokote ekokiko bosa ni sayombo kana ripota nta kintu kimwe cyakwibagiza aho wavukiye aho wakomotse. Ubutegetsi rero bwa uyu mugabo Kagame urimo umeze nk'uri kumarembera ntabwo twagombye gukomeza kwemera ibihuha bagenda batuzanamo kugira ngo baturyanishe aho turi twicane cyangwa dutinde aho tutagatekereje iwacu aho twavuye ahariho udukore ibyo twagombye gukora bitureba kandi twagombye kuzirikana ko ari kimwe mu burenganzira dufite nk'abantu ku isi nk'abantu muri woni nk'abantu mu Rwanda. Ikindi ni uko nanone aho kugira ngo twicare turyana uwo mwanya ibyo uwo muntu aba yazanye umuntu uzakugeza umuntu wakugezaho igihuha icyo ari cyo cyose cyerekeranye no kugira ngo wange mugenzi wawe cyangwa umwirukankeho wagombye kukitondera uwo muntu ukamubaza impamvu n'inyungu bifitemo kugira ngo abikuzanire niba nta bimenyetso bigaragara muvandimwe munzi w'umunyarwanda kandi cyangwa se nawe umunyarwanda uri mu Rwanda ikintu wagombye kucyamaganira kure ejo hatazagira n'ukubeshya ukangiza mugenzi watagombye kwangiza kandi mwagombye gufatanya inzira ndende yo gusubira iwacu yo kujya gutura mu gihugu cy'igisekuru cyacu ikindi kihutirwa na saa abanyarwanda nuko ibi bihuha n'ukuri ibihuha birimo bitwangiza ubungubu bihuha biriho hano muri Zambia nuko ngo mu Rwanda bashobora gufata amafoto cyangwa se bakica abazambiya bari kugira ngo bongere bakangure kino kintu ntabwo leta y'u Rwanda izakora ibyo ngibyo ahubwo bazabikoresha abaturage kuko bashobora kubangisha bakababwira bati mwa baturage mwe babiciye abantu muri Zambia none namwe abazambiya bari gukora icyaha icyo kintu kigakomeza kizana imvuru none banyarwanda banyarwandakazi bari mu Rwanda babasha kutwumva n'abatabasha kutwumva wenda aya makuru ushobora kukagezwaho n'abasha kutwumva icyo kintu cyerekeranye n'umwiryane hagati yanyu n'abazambiya cyangwa se n'abandi bantu bacumbikiye impunzi z'abanyarwanda hirya no hino muramenye ntazagiye n'umwe ujya mu mwiryane nk'uwo kuko bizateza ahubwo abanyarwanda b'impunzaho bari hirya no hino nabo bagirirwa nabi kubera abantu runaka bazaba bashyize n'ibyo bihuha bimeze nk'uko uha rero tugerageze kubirwanya kandi ujya igihuha kirwanywa n'ikindi niba batuzanyemo igihuha muri Zambia nk'ubu baduteranyije ahubwo batubyukije amaso noneho njyewe nawe mugenzi wanjye turi kumvikana kuri radiyo ndetse n'undi uwo ari we wese uwo muturage baza kubwira bati uyu muntu niwe uri kukwica niwe ukwangiriza baza guhereza ibyo bifilime bipfuye natwe mureke tubege tubwire amateka yacu uko barayazi twe kuryama ngo twumve ko twageze iwacu reka turi abanyamahanga byanze ko zikaza dukeneye kuzasubira iwacu
urakoze cyane
nyuma rero ikingenzi muri byose muvandimwe ni uko nabashimira nanjye kubera aka kanya mumpaye kugira ngo tuganire ariko ubumwe n'amahoro n'amajyambere niyo yari intwaro y'umunyarwanda kandi ndumva ariyo ntwaro yabaho kuri buri muntu wese kuko iha agaciro umunyarwanda
urakoze cyane Jean de Dieu usoje utwereka yuko hejuru y'ibindi byose icyo waba cyo igihe wabuze igihugu ni nk'aho nawe utariho twizere yuko abanyarwanda aho bari hirya no hino cyane cyane n'abanyapolitike baharanira kuyobora kino gihugu nyuma ya FPR inkotanyi yuko ubwo butumwa bwawe bawufata bakabufata bakabwumva bakabwumviriza bakabucengera bakumva yuko ikibazo nyamakuru atari ubuhutu ubutwa bututsi ikibazo cy'ubuhunzi kikomeje kuba ingorabahizi kandi abanyarwanda banyotewe kujya gusubira ku ivuko uko kuvutswa uburenganzira bwabo barabirambiwe tukaba rero twumva yuko ubutumwa utanze ku rubyiruko rutandukanye ku bantu batandukanye ku bantu bafite ukwemera gutandukanye ibitekerezo bitandukanye wenda bizagirira igihugu akamaro ejo hazaza turumva tuzubaka igihugu cy'amahoro ubumwe n'amajyambere uko ubitwifurije turagushimiye rero ukomeze wihangane ugire ibihe byiza kandi mukomeze kwamagana ibyo bihuha no kwishyira hamwe kwamagana umuntu wese wabacamo amacakubiri cyangwa kubangisha igihugu cyabahaye indaro abo hatwe ubuhungiro wise stateless ni ukuvuga umuntu utagifite igihugu kavukire nabo turabihanganishije ubabe hafi ubafashe hanyuma mu kiganiro tuzakora ubutaha uzatubwire yuko nibura mwateye intambwe kandi mwiteguye no gutera indi kugira ngo tujye kubaka igihugu cyatubyaye urakoze rero Jean de Dieu umunsi mwiza Imana iguhe umugisha ibarinde mwese
murakoze cyane namwe kandi n'abandi bose baduteze amatwi nanjye ndabashimiye Imana yo ubwayo aba ari yo iruhura abantu bayo kandi ibyo umugisha
neza kubaho.